Beretta.
Cigar is killer.
Prince Tully Sykes.
Him goom. Abba gamba la mamba. Nasaga sum. Kile tau shamba na chamba. Zoom. Nisha fungi ya mekanda. Na wapa boom. Chupa ya tequila na wapa.
Bate 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 maye tiniti. Wote ni waka mate baka kiviti. Ni wapake baka mate mile tikiti. Wanifanye ni date niwe siziki.
Bate 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 waje TBT. Wote ni wakamate mbaka KBT. Iwapake mbaka mate nile tikiti. Wanifanye ni date niwe siziki. Banga, 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 banga. Umwendo wa banga. Banga, banga, banga. Twende, banga.
Ananiogopa, amazing. Gondo rinconi na geuka nyoka. Makuri manguri bebeni marepa marapa. Marapa batiri wanapata kiki wanatakata. Wakaze msuri, umdundo tawabaka. Fongo so mtu mzuri, chemsha bongo blaza kaka. Bongo flavor aduri, fongo ipak singeri. Ina wastensi atari, chula shake wa pari. Ujanja mwingi mbere kiza muri na ngedereza. Hena kimbiza kimya kimya kerere atapiga wao. Chejiji na msaga sumu fongo ndo kabalia. Rigi ngumu mtu mzima na wongoza kwa mabao. Timbwiri timbwiri ribom la piri. Paringi spaga mtumbiri mangati yare panda mori. Timbwiri timbwiri ribom na piri piri. Paringi spaga mtumbiri mangati yare panda mori.
Wanga, 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 wanga. Umwendo wa wanga. Wanga, wanga, wanga. Twende, wanga.
Swaga zangu mi mademu wa watakidera wanataka. Kiseni na ekapendeza metupia. Kista misifa mependeza metupia. Etuende misen selecta baba. Uoge ako tumze baba. Maji ya shingwa roeshi kopia.